Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Wapi kamwezo, wapi kamwezo, wapi kamwezo, wapi kamwezo.
Ingoma nimefanya maboy na madiva, upendo spende wezi avoid ama niga. Kimpatia mboka siku enjoy na maliza, mazeni omolo jona mjoy wa Hadija. Na mina need to prove no point for the media, go ahead and light a joint for this feature. Riders kutafuta coins ni mamita, na bank tinka si wamboy ni Anita. Kanaro wamenibadika jina Sonko, kogalo masi vili gimi ndio na control. Odi dance itambui street ya zonto, na tambla itashikwa aje bila ukonko. Na kila nkichunisha debe wana turn face, tadhani wamona manjege ama sansei. Niko zabi juu ya bebe na machampes, haters na pair headache vile na run place.
Nasema mina kitari ya baba ikami maiku, kazi yetu ni kushinda nkubari, cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa ghetto, majengo hadi Soweto, kana shika leo mbaka kesho. Mr. Tambla wapi kamwezo, kamwezo,
wapi kamwezo,
wapi kamwezo,
kamwezo,
wapi kamwezo,
wapi kamwezo,
wapi kamwezo,
kamwezo,
wapi kamwezo.
Another lingo, and I make it look simple. I'm a teen, this shit, just living it up. I got many flaws, let me switch it up. Umeshtuka misikai, na kizungwa kiwalai. Ni mwisho mwezi na jidai, dona kunywa chupa, si kunywa divai. Do sherehe tunapiga place ya nguvu, mali pombe na saviwa na tunjugu. Akianani leo nikishika mutu, my chick atenda kuku. Lamba chupo kilamba mutu, tupa luga kamata mutu, chuma mzuri ya inaga kutu. I keep it 100, me and OG, we blowing this money. Yeah, you know we run the streets, you know we killing this shit, level up.
Nasema mina kitari ya baba ikami maiku, kazi yetu ni kushinda nko.